Waluwa muna maulire atumedwa motoka eishitongole chama kumera wakati mukuleta Christopher Okello Onyum mukoti ngona avunanibwa kutirimbula mabuje. Okello abadde aletibwa mukumi obwekitalo eranga wano motoka eishitongole chama kumera weremeredde omugoba wayo netumera muna maulire Morana Ronald akola n'ekitongole kya PL Online TV. Morana alumiziddwa era n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Mu kiseera kino kkooti etudde eggaba Okello gye yaddiza omusango era ng'omujulizi w'omusanvu Odong Anet akwanaganya emirimu ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Program yali mu kusoyebwa ebibuuzo.